yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde bete alkamisare noga e jeddi lewru utitande 2020 yamde jana yabbor ke silimaaji sappo e tati jamwali e modon sekrabe dibe Ousmane Nyalbul woni non do kabaruji do Mamadou Ouattara to boggi jande to Comité national pour le salut du peuple et M5RFP njodde ke batu kenyan to katito fa andondira be di dombe kaltidi do kabaru lam hakunde jo le o wattu goto fedde noddirtene plateforme des forces nouvelles d'arti CNSP nodde bat mod hakun bi peledi difu ñaw polo yo melito no baraw ko de majji le Afrique organisation mondiale de la santé hokki o kabaru le yontrende e wi OMS illa hitande 2008 ñaw o wari mata de leydi meden di min kalando hala bon mayna on ko gondo le region kay ko boy joni ngol lawol jabborade ngol anatiide himbe on ko anandarta e lam o darno yalla e ngol mujjintine e di woni sembe kabaruji beta ko bismillah mo don hedaade studio tamani Comité national pour le salut du peuple jodde ke batu kenyan e M5RFP dum wadi kati le jonde mabbe de CNSP e M5RFP katiti do kabaru lam hakunde jo be bamedi adi joddade batu jugude le balde garoje kede ko sogel may ga kedjado hal M5RFP wi Christine Habibatu dara do facitango Aminata Diallo
Le CNSP
CNP holliti min wiide ana wonti golleji fa ngada kawrite e bibbe leedi ndi fu fa ƴewel laawi hudun tani bamede e laamu hakkundeje jottodo o wakkati de mo haani wadude kany e golleji gadetede li makko di min kolliti CNP be kani wattande hakkinaaji golleji mabbe di sabi anda kanu yimbe e anneji bondi gollirta dunke en gollal majjun e demokrasi ko wartata bangal laamu hakkundejo fa warde laawi dukkitiidi dow majjum ɗi haana ko tawe ana bonna laawol ngol ɓamin ko laawol lobbol e hakkille maɓɓe ɓeɓe kaani hokkondirde juuɗe no ɗum waawi yaarde yeeso sabi so ɓe moƴƴini wiyete en fuu ɓiɓɓe leydi mani ndi fuu moƴƴini eɗen kaani wattande hakkille banngal golleji goɗɗi kulɓinooji gonɗi
caggal
fa hannde haala laamu hakkundeji o fedde ɓe noddiri plateforme des forces nouvelles waɗi noddaango fewde e manngal pat en saminimɓe laamu IBK ɓe ngaɗa batu mawɗo mo hawrin tinta bibbe leydi malindi fu fanda ngal fanda de kawrute e wi mabbe faabe darte ko hani daranede arande le lam hakundeji o fedde de darti lam hakundeji o militaire lam hakundeji o wade militaire wi leydi fu tawe caggal jomum be kali dun le botu be joddi e nandinobe kabaruji talatar jabbinede kede ko mahamman mariko horeji plateforme les forces nouvelles wi Oumar Sankare do facitango Mahamad Samaseko
Aujourd'hui nous sommes
waka juno en fofu na kan hinnade kabaru leydi ndi kala bingi leydi mali na hani watande hakillo tidalla ngududo kambadun den jeli yo lam hokunde jo o jogore bangal habitibe be e kala dental politikobe halanan e halnan en fanda lam hokunde jo hande on hani latade botu mawdo do leydi ndi yalla jewtade kabaru mudun no lugudiri ngaden jodo halaji do hakika bangal kala ko woni goldirde mawde kabaru jande cellal e ko nande mun en kambadun hande miɗen mila wiide ana hani en fuf denten faabade ɓeɗo jokkolɓe habitiɓe ɓe iwde pelle politinkoɓe haalnana en e goto fuf yalla ene landina batu mawɗo mo en fuf noddirta conférence
nationale
ɗi kabaruji fuu sakiraaɓe andoɗo mbawi heɓude ɗi dow helloji amen facebook e twitter ɗo mbawi du heɓude ɗi dow stati whatsapp numéro 76 62 88 51 oɗo mbawi du noddude dow o numéro via mo 37 321. Uddugol gisengaji BCAO waddani tiɗallaji bankngaji Mali e wi golloɓe bankiji ɓe alalbare kenyan noga e jeegon lewru uttundu jama walano sanne le bankngaji ɗi ɗo Bamako ɗo client en hewɓe kawruɓe hawraɓe le o nokku kañe en dubi haajiji mumɓe gu'inaɓe ɗum ɓen ɗum wonno ko Moussa Malle Sissogo takkiti ko yehi le nokkuji ɗe anni ko heɓinen du faccitago Aminata Diall mi Aminata Diall
beete alalbare hannde sappo yende ƴaɓɓoɗiki sinimaji capantati nokkunde min jotti o banque goto to medina kuratu yimɓe warɓe nawtirade o banque ɓe ka anadimo ɓe kolliti wiide ɗum haajeji mabɓe goɗɗi waddiɓe ɗon keɗoɗen ɓe
non pratiquement pas
mi itti kalisi ka wona le joddan lewru ittumi mi heɓa tiiɗa laji le muɗum min wona kabaru kalisi waddi kan ɗo mi garɗo joininde talkien jama wala ɗo sanne ka kesero wi kam beeta ko ɓe gondi e golleji no manggal paɗen keɓirta joddiji mumɓen ɗum ana holla wiide heddi ɓeydu keɓan kalisiji mumɓen ɓoyata
hono majjum e nde gollirde banque to AC 2002 ɓe yimɓe nawta tortor beka ana limo e kolliti wiide be kebali tiida la fu e majjun fa han e leydende assez deminde Boubacar Soumaré yalti to bankto holliti wiide kanko ka compte makko o wala ko woni hen sabi joddi makko ndi mo hebal dum no haniri kere demmo
wari do bete law hande fam ita kalisi kam tay banko itti kalisi fa labi le konta ko rewanno kan on nawi kan seeda
Boubacar Sissoko ka walda honani Boubacar Soumaré ni Boubacar Sissoko kanyi jaotore lawol holliti wiide kanyin ka hebi joddi mudun joddi ndi wadama e compte makko o bete hande kere demmo
alhamdulillah mi itti kalisi joni joddi an wari de mila kabar o ana wondi e yaade yeso sini sidi o boyin an bilno himbe kuteji mudun ana bawno hewde edum wawi jaati yottade leede godde gonde leli fungol
uddugo nokkuje goldirde BCA wodo mali do ana jogi kuteji e golleji bank ngaji di non hollitirim madame Cissé Aissata Touré kanko mo directrice commerciale et di marketing e bank goto e dey capitangal e lewi makko goldirde makko de bami laawi goldirdi keydi dum won hono yimbe joinobe kalisi be be nangan kalisi mudun en kaabe darni wartata bangal nyamaadeji fu wakkati joni o holliti wiide de laawi dun walli so goldirde makko de jukkude golleji wakkati joni no
Organisation Mondiale de la Santé holliti wiide talatar jabbene de nyaw polio virus do ni nyaw barow ko do timmile Afrika leydi ndi nyaw o burno hebude sembe le mudun illa dubi 2000 Nigeria tan wonno do din timmaino ka holitam yede ko yata dubi nay joni o mata ka le ndi leydi do hedde mali e bureau OMS gondo le leydi meden di ille hitande 2008 o way matede do kede ko Abdoulaye Cissé kadiado hal OMS mali wi Adam Amadou Haider
habo mo walama albarka Allah hande Afrique fu ni timmi o le virus wala fu ya Afrika non fatemo wala kenye 25 août donc kala ko be fu dollobe fu les vaccination le fu je dit kenye vraiment ben gadi de yautere fa kolita o heba ko vraiment really fa tane malika hadi vraiment décider mi lui mais so yam Afrique so mali tilike lady vaccine mali tilaki on mali tilaki wadi jonga lady wotir hidi no do Nigeria kay ngum bilti do wala dali tare tare dana jankere yawon nan le wala ma kenye dara ma jama fu wilti no en kebi do hande albarka Allah sen jopi wala fu godde kafe nyawana ay wakete ay on ne ala bande sare mo vaccination de routine do woni ko hono bandra me rawbe hin dai me nabata sugade do to to fa tipo do ndu pare mote fa hande do ko ndire jumbo do to ra en journaliste en communauté par nyaw o vraiment wasto kafe
holiti non le fuddo de kabaruji de wattu boydo joni pom mayna ko bonino onno ko gondo le lamkay iwde me 1895 warde do gonde handen do pom o moyintina ka himbe onno ko anandarte e lam o fiya dabareji fo o moyintine hore be service ji semede fer kanyu endarte himbe pati acce sini e mobilaji mu enna kulle godde sena jabbo don pati teddina dum fa sanne dum anawa birde bonni lawongol fa be do no fam ke enemi e Aminata Diallo
o ponki do mo duubi temdere e noga e joyi mahugol makko fuddi jetti lewru me 1895 mo tilike timode out de hitane mun de fu o pon mawdo sannen gongol e lawul nafowo hande kanko won lawul gotul bawngol hawrindinde de gelle didi mayna kay e maynanti ana fota duubi ko o pon fuddi bonude lawi yogaji de yimbe jabborto fu boni ana beydo nyene fu lasana suma kanko mo horejo district chemin de fer mayna kada demo
le pont de pont mayna o jande mo boni fasane fu etawede wattu joni o terengaaji ana bayi doggudu do makko ka bangi goto pont o do himbe jabbirto don jande de boni don won do mobilaji pamari du jabbirto den jande boni fasane kewde yo kelde
degradé cassé
mobilaji pamari jogi di dolle kakiniide won ko jamira jabbo e pont o ka gollangal ana wonde jeewede e do majjum kedo den la sana suma ko sifi hen
j'invite la population
den darte himbe cala hebininde mobilaji mo ben fa jabbito de ana jabbo do pont o sabi wattu joni o pont o wawduta kulle teddude fay mobuloy pamoroy mobilaji mawdi ka celnama fa labi jabborade do pont o
neddo goto wadi hen jawdi mudun mo intini jande yogaje puddude bonde e pont o de kedo den Umar Keita ko sifi hen
me domi hande en goni etti dallaji pont o poni tawen ngul lawul gotul tam men jogi meden darte himbe jom en bawde wawdo wolde min be anni lobbo pa bo min mo intinde pont o
horebe chemin de fer ka kanyi e yimbe jabbotobe o ponnyere fuube ana ngadi noddango faano o pon waay mu intinirede woni ko Moussa Sidibe heban studio tamani yude mayna
nyaaw coronavirus kabar mudum alal bare kenya noga e jeegon lewru utundu hollitam wede himbe nay wobbe woni be nyaaw o nange goto santinama goto heddege yude ko na le leedi meden di warde handen hollitam wede be o nange yo ujinaaji didon e tembere jeddon e sappo e jeddon santinabe ujinaaji didon e nogay e nogay e joyon iwdo yo iwbe yo tembere e nogay e jeego yenno ko wondube sawrede handen joni yo tembere joyon e chapande e jeego e joyon kerden na joni kabaruji acti covid do faccitangu mohammed samaseku mumin sendebo e aminata jallo
Studio Tamani min beltike hewtude on e hejo men acti covid alkamisarende lengodo hejo min garan yade to moinobe e lotobe mobilaji gondibe mako tama ko woni torra nyaw coronavirus du golle mabbe kanyi tama e be tabba dabareji tennan tama di kamban nyaw le den nokule gollobe yogabe koliti wide be andani farati nyaw covid 19 ka hewbe tabbata dabareji tennan kamban nyaw kede aminata jaldo majjun
e nokule kewde do mobilaji darnete bamako do lawi dinturde nyaw coronavirus o ka tabak ka mekanisien be ka koliti wide njogiti dalaji wakati joni o sabe nyaw coronavirus kere lembe
ubriyo wira sagami
hande ubriyambe ana jogi siti elaji fuf sa dum nyaw o na wodi jati leedi mali yimbe le hebo jati njida fi wonudo maskuji di min kay meni mila wiide nyaw coronavirus wala min korno maso tan no batte cholla yo gonga nyaw o latiki sababu yimbe le hebo to tuba kube ton kami e kiliambe kay mi gona fi hulbe nyaw o kamba dun min waji min ta fay goto bornade mask le atiri amen o
fabu tarawore ka holliti wiide nyaw o ka yo gonga radio sabe dun jati eden kani tabari lawi den tordi di hore be cella leedi di doki non holitiri kanko loto mo binaji kereden mo
golle amen o mati sanne nyaw coronavirus sabi kile amen hewbe holiti wattu o natidi sabunde golliram mi jabani jati nyaw o ende jabbi jati nyaw o na wodi kambar dun mi borra masko den no anhan en fuf tabo den ko holiti lam ko
e lendu suudu mo intin gol mobilaji jakari traure kaaki lotirdi juude ka ana yeedo narude do fiso tawede wadugul mask antidani mo o mo dowi neddo garowo e mako tanko mise traure o ka holditi wiide o mo welti e ko gollal makko gol wondi yarde yeso ko kereden mo
ala jo don lumo amel na taadi sanne batte nyaw coronavirus o dum fammini jaati sabi kile amel be holliti wiide wattu o yaafa ka hande kay alhamdulillah lumo fuddi nadde sede sede min ne jabani jaati ko nyaw o wodi ko min nawtoro dum sabunde mask o kay ka batte nyaw o na torra fofango am mi yida feb urundo dum
e yimbe gollobe ka ana kandi e ballal lam ko be leedi ndi kany e yimbe be annoji nobbi wakati joni mo nyaw coronavirus wodi e leedi ndi
kayto ko yata e gollobe cappantato janginama e faminama du dabareji sakkugolla nyaw coronavirus e torraji fewdi yimbele fanda mun yo wallude be renude sukabe lingodo wattu kabaru nyaw coronavirus hettine joni lamdi keddotobe men yo dokotoro Boubacar Sidiki Ibrahim Dramé keyado sawrugolla nyaw covid-19 hôpital du Mali jaboto dun
Allo docteur.
Docteur tama ana wodi yimbe lebe nyaw coronavirus wawana fay hunde. Allo. Yo tawane do tanna mo nyaw o wala ko wawani dun dum kay wala sabi rentade nyaw o hunde jangetende. Yo hono bandu amen wawanta hore mudun nokuji de nyaw nawi tawde mudun. Deno su bandu boye nokudo gi nyaw woni mudun o wawana gi nyaw o. Tawane o do gi nyaw o wala fi e bandu amen wowtiri ko. Deno wiide wala ko gi nyaw wawani en wala fi gonga. Deno gignoka ronkanta bandu o
totti mata hejo men acti covid hande alla hollu en jango pati jeggiton yalla o do reena ko e monna e nyaw o tabbe bajuji dokotoro en do majjun
studio tamani
studio tamani yo faba lamu leede swed danmark suisse e fedde leede europe
kabaruji gon ele region ngaji beden di en jaran le region tumbo to holitam wiede maro remetengo le cercle dire ciogu mudum be dege kilo ko sotete no debbe sapo le yonter jabbene de wari hande debbe sapo e joyi julabe koliti wiede sabe himbe ana koliti na tewta dun sanne handen kanye e du ngure de fanditi le lumo go dum wadde tidi himbe be ana darta e lam o fi dabareji yalla ciogu ana buito le o wattu ti le o wattu ti do moƴƴingol bulanga ɗon golle golle ɓurɗo sembe mo rewɓe nokku noddirteɗo fakko kuru e numa sona ley commune luluni gondi wadde o golle ɓuri wadde o golle le o wattu ko ɓuri rewɓe temme tata woni waɗoɓe o golle e wimaɓe eɓe gaɗa ɗum ana nafaɓe sanne ana waɗa faɓe dara no almusaɗaji galleji mabɓe duuɓi kewɗi joni le hitande hikkandeɓe kolti wiide ɓe moƴƴini bulanga ko ɓuri kiloji ujunere e temedde joyyi ɗo an songo do tottoɓe liƴƴi kañum en collectivité ana jogui tiɗallaji sanne naɓude jagoji mumɓen ley leydi Niger illa Mali watta ley embargo fewde o tiɗall oltama wiyede batoji ɓe natta joni ɓe taƴude maayo yaade faɓe naɓa jagoji mabɓe ɗe ley fa gallure e ñame no eɓe e darta dabareji piyer yalla Mali ana itte ley embargo sakkiraɓe ɗo kadiɗe kabaruji ka kedde heɗa ɗo e seeɗa yewtere pek mbi an wodi wassalamu